Chele. What's ya? Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Maisha ndo haya ya Mungu anajua. Tawangaike vipi siku tatusoa. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Pale unapomomba Mungu mombe kwa namna hii. We mala pop maisha duniani. Hayana tathamani. Kifa duniani. Wewe tafuta hadharani. Na mwogope nani. Zungu au banyani. Watu watakudharau. Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Alina itwa dimbe, tunalicheza dimbe. Twende. Kali kocha kocha kulile kali kumbwa. Kocha kocha kulile kali kumbwa. Kali kamula kamula kulile kali kumbwa. Kocha kocha kulile kali kumbwa. Oh ma kulile kali kumbwa. Yeah ha. Oh ma. Tunalicheza nime.
Unanipa khadabu. As a big blazer lady. Watele watu mwaka huu.